Three. On the bit exclusive from ZamUp.co.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake. It's a ladies night in a nati no doubt. In another guide nendo mwapo 1-2. Time yaza kuma 0-2. Nati first inifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake nupo pesa timeru. Jenny, Tinta, Tasha, Messi, na wanga. Love una bicho kama Girls that you can die Mendo yose ya bidi ni nangeni sama Awe mwandi I really tried Panoni ni na pipi Tempa plus na mashoko Mutima na valako na kumako na loko Heartbreak vena vamo mwaloko Inaishi defao kufiko hoko Solution ni bia If una chefi bia Take to chushe my dear Eze ni so meti manje hapa sini mufuna pomonia Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night ina nati no doubt Ina naba guide nendo mwapo 1-2 Time yaza kuma 0-2 Nati first inifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake na pope za timeru Jenny, Tinta, Kasha Messi, na wanga
Zati ya choka pano popoka Benze babolo mutenga muchipigi motoka Sochi fukushi naende naenda kufopoka Dava nikaiganiza, sinza ekwanisa Gelo wanga nichilima vama endoliza My Mona Lisa, uliveve pizza Vama labu vima paya ungalize wilo Zembe labu ni ekiza muninga adye zero
Umu batoto batoto
So ni pasile botolo ni kondolese kigo
Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night ina nati no doubt Ina naba guide nendo mwapo 1-2 Time yaza kuma 0-2 Nati first inifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake nupo pesa timeru Jenny, Tinta, Tasha, Messi, na wanga Original Bukasa
Tinder
Check
Woo. Miss
J on the beat
Nawanga